wakuyeho ibitambo ndashima wakinguye ahera ndashima uwambabariye ibyaha ndashima uwo Yesu ndamushima wakuyeho ibitambo ndashima wakinguye ahera ndashima uwambabariye ibyaha ndashima uwo Yesu ndamushima wakuyeho ibitambo
ndashima
wakinguye ahera wakuyeho ibitambo
ndashima
wakinguye ahera
ndashima
uwambabariye ibyaha
ndashima uwo Yesu
wanduye imitwaro
ndashima
wambohoye ingoyi zose
ndashima
wavuze rimwe ngahemuka
ndashima uwasutse ndamu
wanduye imitwaro
ndashima
wambohoye ingoyi zose
ndashima
wavuze rimwe ngahemuka
ndashima uwasutse
wakoze bino na biriya
ndashima
wategetse bigahinduka
ndashima
haleluya haleluya
ndashima uwanyesheje
wakoze bino na biriya
ndashima
wategetse bigahinduka byose
ndashima
haleluya haleluya
ndashima uwanyesheje
wakoze bino na biriya
ndashima
wategetse bigahinduka
ndashima
haleluya
ndashima uwanyesheje ndamushima
agaciro kumugira Yesu duanya Oh,